tawa kanani der telare Ibrahim Mohamed du mudu fu chapantati hewa darde sanne suka gorko non laho lati du kono fuddi wadde nyogol ko watta dubi sappo ni enda
gaskiya na zamana wulare de dama
se ko Allah mi joda keno kuje kewde ekitade golle mido wodi mawdan fi'etedo mala mi wadi dubi jetati gada makko hese hese na ko baumi golle mabbiti min ko am halal illu mi netto goto na eto min gadi nimbe sappo iri hen golle fu mi dan gada dum mi do wodi kwata machinaji sappo ko buri sulude kan woni hebude lore am e hoggo am halal
ani mi yezeda za ay
odnanno dari kanono jogi fer ko pasirte kadule goto non endan e ekiti tobto makko o wi'ata kana kanko du Mohamed Magori o wona mo yido yottina gollal kadule nyota timmina
kama yedde gaggan nan
anono gondo o do njira duni bazen o nyoti dama mi wonana mi do pasomo kolte fukantade minti minta gollal ngal wattude dun der manol hokkitide joomu mi ekkitake golle sanneto Ibrahim
wajen Ibrahim
Ibrahim Mohamed o omo wodi jikkuji gonko andira ele golle makko kan wonno be bi hono o yawta hokkutude neddo kadule mudun se wari fa nyotto makko yerno Nafisa Umar latir kanyu on endan abrato makko nyot
Rashid e mamiyen Rashid no nyoto wa am lobbo imo wada nyoli boddi nyoli di o watta fu no belikam illa ko o fitti atelier makko o wakati fu mi do wadda nyogol am to makko mi hejjadiraabe am fu minen tudi garobe to makko no nyota sadar mo makko ni woni wakati jigo neddo hebata nyogol mun law sai da a wadi yihu warta den ko keba amma kai ko nyoto gasudo
yerpuma
makko mango kanko Ibrahim oni wonno o wada nokkuje kewto himbe yatno ekkito wo nyoli ekkita sukar ummatore gambatte durudugol graphicol la ko tawa